Fenna 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 tuli baana be tuli nakakwate ku musaayi gwe. Twakolebwa mu kifaananyi kye Katonda mwe yatutondera. Wadde tulina ebitwawula byo bingi mu mawanga n'ennimi zaffe. Wadde tuli banjawulo zirabikako naye tuli baana be. Fenna fenna fenna
tuli baana be tuli nakakwate ku musaayi gwe. Twakolebwa mu kifaananyi kye Katonda mwe yatutondera. Wadde tulina ebitwawula byo bingi mu mawanga n'ennimi zaffe.
Fenna fenna fenna
tuli baana be tuli nakakwate ku musaayi gwe. Twakolebwa mu kifaananyi kye Katonda mwe yatutondera. Wadde tulina ebitwawula byo bingi mu mawanga n'ennimi zaffe. Twakolebwa mu kifaananyi kye Katonda mwe yatutondera. Wadde tulina ebitwawula byo bingi mu mawanga n'ennimi zaffe. Tuli banjawulo zirabikako tuli baana be. Saibwe, twakolebwa mu kifaananyi miche katonda mwe tutonera wadde tuline bitabula byo binji buma wanga nendimi zaffe wetuline tulibanja ulonzira mikamo naye tulibana be
venna venna venna
tulibana be tulina kakwate kumusayi mwe Kwa kule wabu chifana niche Katona mwe ya tutone